freestyle. Je ni pumzi yangu, shibenjani na poisi. She's so beautiful mbali nae, ni mateso bila ya chuki. Ase, usafiri wangu, kwa salama unifikisha. The way she go fabulous, kwa mineri nobody like her. The way she dance na, penda maswaga na pose. Aya, anavo flow kimombo na, kicheka kabisa ndo anakamanya. Sijeni achanili, wakakurubuni kwa maneno mama. Kasa au shida zako, stare zao za kupita sana. Baby love, akumisi misi mabibi sana. Nasema na wewe, nakudedicate kawimbo bomba. Baby love, akumisi misi mabibi sana. Nasema na wewe, nakudedicate kawimbo bomba. Hey, hey baby love, akumisi misi mabibi sana. Nasema na wewe, nakudedicate kawimbo bomba. Atena, yeni ndege mti wake nimi katua. Umbali so kikwazo michepuko haina nafasi kaganda. Akini misi ya anajua, kesho ataniona. Haja nikimbia, hata leo sina, kesho nitapata anajua. Hapendi kusono nae, ateni mini mkisi. Hadharani ni mkumbatie, acha wivu we. Baby go, akumisi misi mabibi sana. Misi misi mana wewe, akudedicate kawimbo bomba. Brother Mwambi, Mugatao, Atena, Zero Planet, Atena, Life Unity, Atena, Yusho Turuka, Atena, Media Hunters, Atena, Shide Wande Mili, Atena, Yadya Timi, Atena, Shide Wande Mili, Atena, Tayoweka wapie, sura yangu kini hata wewe, ninusuru na maneno maneno, heshima yangu nilindie siri, so mami dadie, watoto wawili kajumba kazuri ndoto ndo basi. Wapi, wapi, wapi msipajui. Tabaki na nani yeo, wapi niende. Baby, baby, kumisi misi mabibi sana. Nasema na wewe, nakudedicate kawimbo bomba. Baby, baby, kumisi misi mabibi sana. Nasema na wewe, nakudedicate kawimbo bomba. Wazawa unit top 3 ni gazio mpaho siya pasko mpaho mama kato tunyakato mwari maura nasifi besaifa wani music amesi mzava biki mpiani wani music shady teacher ni bombay record.